Ei, tēnā koutou katoa e te iwi, hakorongo mai nei ki tō tātou reo irirangi o tihi ko tika, iwa tukou mā whitu ira tahi te iarere. Ai, ko te kai korero e whaeke nei ko te whanaunga rā, Maria Mino Kapa Kingi, ki te hakahautu ngā kōrero a mō Teo Pauri, no reira me tāria ke tātou ki aia. Tēnā koe, Maria Mino.
Tēnā koe, hoa. Kani te mihi ki a tātou?
Ai, mihi kaone ki a koe, hei whai wāhi ki te kōrero ki a hau, kaore kore puku mahi ana koutou katoa i tēnei wā, i tēnei kaupeke e te tau e whaiwhai haere i ngā tangata katoa ki a oti pai, kia, i wene o ngā mahi ki a ea te pairua mō te tau rua mana rua te kaumārua. Hoino, tēnā kōrero mai mō ngā kaupapa ki mui te araro i tēnei wā.
Tēnā koe, Joel. Ai, pai ki te karingi mai koe, he kōrero nunui, e pono ana ka kōrero kia tātou katoa, hea hanga mea i te kāinga, i te kāo, hea hanga mea o te motu katoa mō tātou te whānau whānui o Aupouri. Ko tētahi, I think he mea nui tēnei, he mea pai tēnei, Joel, i runga i te kaupapa te au kōkiri nā tui kapa te tahi kaiwhakahaere ko ia he mema pāri. Engari ko tui me tana tīma kua huihui i mā ki Tāmaki, ki Te Kao, ki Tāmaki, ki Christchurch, ki Dunedin, ki Motueka, kia kalanga ki wa tātou nei whanaunga o Aupouri, haere mai, whako hono mai, and me kōrero mai koutou kia mātou, iaha o koutou hihia o Te Aupouri, ahakoa kore e noho ki Te Kao, and ki te Taitokara, and pai mutunga te kōrero. Pai mutunga te kōrero e Joel, and ko ngā, I guess, me ngā themes ka puta, ko tētahi, e hihia nei tahi o a tātou whānau ki te tino mōhio a tātou nei tikanga o te kāinga, tikanga Aupouri, mātauranga Aupouri, te reo Aupouri. You know, so, you know, e harawena ngā mea, he hau, engari, tai ki te rongo, ki te noho ki wa tātou nei whanaunga, kai tērā pito o te motu, and kia whakohono, whakawhanaungatanga, and ka mōhio mātou, kia hawa tātou nei goals, kei mui e tātou mai i rari te maru o te runanga, mō tātou katoa Aupouri, I noho i te motu katoa. So koina tētahi kaupapa e Joel e hihia nau ki te mōhi atu ki a tātou. Me te mea anō e Joel, me te mea anō, ka kite koe, ka whakatū tētahi, nau i te kao nei, kakatū te tahi waste management system i te kāinga. Nā te mea kua kore roa kua taima i ngā whare hau, and ngā whare hau, or, you know, we've got te kauma ono ngā whare, a pērā tau ka timata te new bills o te kāinga, and e hari ana tātou kore roa, you know, 60 new homes mō wā tātou nei whānau o te kāinga, and he mea nui tēnā e Joel.
Ai, tika tonu, e mea nui wera o ngā kaupapa e rua. Koi ara tētahi o ngā tino pātai mai rāno. Hea te take noho ki wāhi kē ki te kore e hoki ki te kāinga noho ai. No reira he tino kaupapa rau wera atu tērā ki a hara mai hono mai. Pai rau atu tērā o ngā rerenga kōrero. Ai, me tērā hoki me pēhia rā te haka mahia i wera o ngā wāhi parapara mō ngā whare hou ka tū ki rotu i te kāo nō reira. Ai, pēhia rā te haere me ngā hakaritinga o tērā e Maria Mino.
Ai, oh well, you know, Joel, tini ngā pōpou mahi ei, ko tētahi te whare, ngā whare hau te kaumā ono. Me te mea anō, ka kōrero ke au te au kōkuri, he mea nui tēnā mō tātou. Me te mea anō, tētahi, you know, the waste water management plant, you know, he mea tino nui tēnā, nā te mea kua tau, you know, as we bring in 60 new homes, you know, we have to have the type of system that can manage and look after 60 new homes infrastructurally at home. So he take tena, and again another, you know, just another good reason for us to work together with our whānau, with all of our whānau at home, and probably te tahi atu e Joel te kaleo mōhio mena ka mōhio koe te kaupapa oranga whenua, oranga tangata, engari tēnā kaupapa, etahi o tā mātou kaiwhakahaere a Nikki Conrad ma. So they've got a team of about 15 kaimahi aia nei te nuinga no te kāinga, e noho nei i te kāo, e ne mahi ana ngā mahi mō tātou ia wāhi. So we've had a team working out at what do you call it, at Te Arai, ne?
Aye.
And they're at Te Arai, and they're doing the, you know, whakapaipai te wāhi and putting fences up, eh? So we've got fences being put up there out at Te Arai. And kōreroa, ka neke tātou te tīma ki kokota. So you can see that we are progressing that kaupapa as well, so that we know where our sites of cultural significance are, that we are protecting them, and that we know where they are. We're making sure that the work that needs to be done is getting done. And that's another pake that we're working on at the moment, Joel. And finally, probably just let me just mention this to you, Joel, if I can. Ate Saturday, tēnei wiki, te Friday, we've got the Farm and Whenua Tour, Aupouri Farm and Whenua Tour, starting at 8:30, mai te marae, and we've got a bus and some vans, and we were going to take whānau out to the farms that are under the care of the runanga, and have a little bit of a whenua tour on as well, just around and about our whenua, and then we've got our AGM on the Saturday. So those are our plans and mahi at the moment. Oh, some of them though.
Ai, rawe rau atu he mahanga kaupapa ki mui te aroro i tēnei wai, Mariam, ino puku mahi ana katoa kautau me wenei o ngā kaupapa maha oranga, whenua oranga, tangata, tero o te au kōkiri me tēnei tino kaupapa kia haere pāmu ana me o mātai whanaunga kia kite ai rātau i ngā hua, i ngā painga o ngā mahi kei raro rā i te maru o te runanga o te au pāuri. No reira he tino mihi atu kia koe i tēnei wā. Ki tēnei kaupeko o te tauara, ko te krihi me te hoki, he kōrero aki, he kia ora Cation pea, he kōrero ki o mātou whanaunga i tēnei wā mō te wāhi o te krihi me te.
He mihi atu ana ki a tātou, Joel. Me te mea no, you know, e hara mō te wā ki te, you know, hoko ngā mea katoa, you know, he wā mō te whanaungatanga, e hara mō te moni ki tēnā, you know, just me noho tahi tātou, pahitahi tātou, you know, manage our drinking and our spending, so we're not overdoing it, but we make sure that we're connecting with ourselves, the things that we value. Those are my messages there, Joel. We don't have to spend a lot of money to tell each other that we love one another.
Ai, horeka.
We just have to look at one another. I know, and at times it can get a little bit, you know, rough over Christmas with one another, but that's the job. That's the job. That's what we had to do. And our mokopuna expect us to do this. So when we leave, we're not leaving them all the stuff that we never got sorted there, Joel. That's what I think. That's what I think these times are for, mainly.
Ai, tika tonu, horekau, he kōrero tū atu i tērā. Hei aha te hoko i ngā rawa maha, hoi no me noho haka whanaunga ana ki o mātou whanaunga, ki o tātou whanaunga, huri noi i te motu i te ao whānui. Hoi no he tino mihi atu ki a koe, Mariam, ino wene o ngā koro mea tō koutou mahi, maha ki mui i te aroro, no reira tāku ki a koe i tēnei wā. Kia matara, kia ora.
Kia ora, tēnā koe.
Ai, ko Maria Mino Kapa Kingi, tērā me wenei o ngā kōro, ā, tuatahi ake mo te kaupapo o te au kōkiri, hara mai, hono mai, koia rā ngā kōro ki ngā whanau, ngā hurino i Aotearoa nei, me pēhia rā tō rātou noho ki wāhi kē, e whai whakaro ana kia hoki mai ki te kāo. Hiaha, wētahi o ngā tino whainga nui ngā moi moi ā, mō te iwi o te au pauri, ko wētahi atu, ko te oranga whenua, oranga tangata, ai, ko mahi. Mahi a kē rātou, e mahi ana rātou ki te ārai, whai muri a ki tērā, tōtika atu ki kokota. Me tēnei o ngā tino kaupapa kia haere pāmu ai, kia kite ai ngā whanaunga, ngā kaumātou kuia i ngā hua, i puta mai i ngā mahi maha o te runanga o te aupauri, me tō rātou hui ātou hou. He āhua pai tērā kia rongo atu ki ngā tino kaupapa o te aupauri. Hoi noe te whāne mautonu mai ki tō tātou reo irirangi o te hiko o te hika. Iwa te kaumāwhitu iratahi te iharere.